lime. Ate polisi Entebbe ng'ekwataganye ne Jerry Kumo omukulembeze w'eggwanga lya SFC ne kampuni y'obwannannyini eyitibwa Askari Security Company. Baliko abasajja babiri bakubye amasasi ne bavaawo n'ebisago oluvannyuma lw'okkwatibwa Lubona nga bagezaako okubba eddagala lya gavumenti okuva ku tterekero ly'eddagala erisangibwa Entebbe. Abakubiddwa amasasi kigambibwa okuba nti kubaddeko bba muweereza ne Ronald Galura ate omulala ategedde ku sekulu ya Sharik n'akwatibwa kyokka abalala basatu badduse. Abazzigu bano babadde bakosa emmotoka y'ekika kya Kamunyenga kuliko namba plate enjingirire emu namba plate ebadde UBD 6737U ate mu maaso nga kuliko namba plate UBB 6737Q amne boda boda UFY noti 8AMU4 bibaddewo kiro ekikeseza Sunday oluvannyuma lw'abakuumi ab'ekifo kino okutemya ku poliisi nga balina olukule baguddemu. Dr. Warren Namala akulira ebyobulamu mu maka g'obwa president atunyonnyodde ebibaddewo.
Kigamba nti guno ogubadde mulimu guliawo ogwa bulijjo, guno ogwabadde mulimu obubbi obupangiddwa bulungi kubanga wabaddewo n'omuntu amanyi okumenya ebiddowa zengezo z'olaba ezo. Wabaddewo n'omuntu ng'ayina regulator eyinza okujja mu gaasi eyokya ebyuma eryoka emenye store kati awo kyatugamba kintu kya mutawana nnyo ate abantu mbu babadde bangi babadde nga 10 bona abalala ne basumatuka ne bagenda era ekiddako kwe kulaba ani yabadde omulimu ogwo, ani yabadde akoze omulimu gw'okugeza kukuba eddagala lino. Tetulowooza nti yakaba omulundi gumu, yakaba amadagala.
Omwogezi w'ekitongole kya Uganda National Medical Stores NMS mu Uganda, Sheila Nduhuchire akakasizza nti kituufu waliwo eddagala eribadde erigenda okubbibwa naye balisuuzizza abazigu.
Agala kakasa nti mu kiro ekikeseza Sunday abaserikale baffe aba NMS nga bakola wamu ne SFC ne wamu ne police basobodde okutangira obubbi obubadde bugenda kubeerawo wano ku soa zaffe emu ze tupangisa mu Entebbe. Era twagala kwebaza nnyo abaserikale baffe ne kampani eyo eya Asade ekola nayo okulaba nti ababbi bano tusobodde okubaalinnya ku kagere ne tubaggyako ebintu ebyo nga tebannaba kubijja mu stoa zaffe. Ebintu bye babadde bagenda okubba mwe muli bokisi 7-8 eza glove ne bokisi 19 eza oxygen regulators, right, oxygen regulators. Naye buno bwe buntu bateeka ku oxygen ng'omuntu aliko oxygen okukozesa ku regulating oxygen. Nga muwendo gwa bino ebintu byonna obalidde wamu biyinza kutuuka mu 100 million bukadde 10